ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
alkam sare jeɗɗi lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓiri masilmaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e les maison de la presse Bamako. Sakiraɓe on kompiti toon wiide sorrasi en ɗiɗon ɓe leydi France golloɓe ley fedde notirtede Barkane lontuɓe sorrasi en serval ley basiji sahal leydi meɗen ndi ɓe timmini golle nana ɗum sabimbini so laamu meɗen o ɓeydani ɓe galongaji. Sakiraɓe kompite wiide kanko général notirteɗo François Labise horejo sorrasi en Barkane ɓe omo jeyda omo wondi e yimɓele ɗiɗon gatanaɓe galongaji ɓe o holliti wiide kanko omo welti e ley majjun fa sanne saabi ngal ɗo teddengal ana sellina giggol hakkunde leydi meɗen ndi kañum e leydi France ndi. yoga e dunke en kolliti wiide golleji sorrasi en Barkane ɓe ana wawi jogirede hono ɗum laatike golleji pewɗi feso tawi yoga e landi nayiɗi e ley banggal hono walde notirtede Amsardine nde yedde agalli woni hoorejo muɗum ɗiɗo landi heɓanaka jabuji tendiniɗi ɗonno golle mabɓe o ana wawi jogirede hono ɗum laatike golle pewɗo. sakiraɓe kumbite wiide leyɗe gonɗe dow keeri lefol sahel ngel ana wondi e fawdirde bawɗe mabɓe fa ɓe piya dabareji tendiniɗɗi ko nayi e ley banggal ndenagu lefol sahel ngel e manggal muɗum fuu ndeno sakiraɓe ɗi goni kabaruji ɗiman jogani o hande jottino on ɗi o yo sakike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon e heɗade. sakiraɓe kumbite wiide sorrasi en ɗiɗon jeeyaɓe e ɗum woni sorrasi en ɗiɗon leydi France gonduɓe e walde notirtede Barkane lontuɓe serval ley sahal leydi meɗen ndi ɓe timmini golle ndenno ɗum sabimbini so laamu meɗen o ɓeydaniɓe galongaji. Mahamadou Samasegu hono kabar o worri.
opération Barkane golleji mum fuɗɗi ñande goɗɗo lewru août hitande 2014 wargol makko gonɗini toɓɓe tati goldal fewde e leyɗele ɓurde anditirede G5 Sahel e wallude munisma waɗande hakkille caɗɗele ley keeri leyɗele ɗe hakke ujunaji tatton sorrasi goni ley Barkane eɓe caaki ley nokku jaajuɗo hono leydi Europe ni hande o hono makko wala hakkunde nokkuji ɗo sorrasi en France goni nuyle sorrasi en leydi ɗe ana niisi nokkuji ɗiɗi gaaw e jamina eɓe ballire kaɓɓorɗe dow hono hélicoptère sappo e ɗiɗi avion haɓɓo jetti e doron ɗiɗi Barkane golle mum yo haɓɓude bonɗe reɓe ɓurɓe anditirede terroriste nokkuji temedere e capanɗe joyo larwa o heɓi bonnude tonuji noga e sifa jaɓe e nangi tonu uji tati e feccere drogue mobilaji noga e joyi keɓa e sifa capanɗe jetti machine ngaji ande kese sorrasi en opération Barkane jalti yiloyaje ley nokkuji ɗi laaɓi temeɗe nayyi e ley muɗum ɓe masimbini temedere e noga e joyo bonɗe reɓe ɓurɓe anditirede toriros gilla opération Barkane o fuɗɗi sorrasi mabɓe ɗiɗon goni mbaraɓe so ɗum ɓeydama e sappo mbaraɓe fadde Barkane fuɗɗude latto sappo e ɗiɗon sorrasi en France masimbinaɓe nder leydi Mali.
nenno kanko général François Labise horejo sorrasi en Barkane ɓe omo wondi e ɗiɗon gatanaɓe galongaji ɗi o holliti wiide kanko omo welti e ley majjun fa sanne saabi ɗe ngal ɗo teddengal ana sellina giggol hakkunde leydi meɗen ndi kañum e leydi France ndenno keɗe kanko général François Labise o horejo sorrasi en Barkane ɓe ko haali e dow faccitango Mahamadou Samasekou.
koro ɗiɗi woni ko jiimi e ɗuɗɗo tafon e ɗum holla Barke gonɗo ley dental leydi France e leydi Mali e ley ko ƴaɓɓi ɓiɓɓe Mali e ɓiɓɓe France denti wadde wolde hande ɗum ɗum woodi eɗen denti fa kaɓen bonɗe reɓe ɓurɓe anditirede terroriste ɗiɗoɓel ngel yo teddengal manggal ko leydi France jogani armé Mali sappo e mawɓe ɓe jaati tottama ngal teddengal moƴƴere monde wonani minen e ko emen ko andon ɗon min golleji amen ɗe miijo am fuf nayima banggal golliɗiɓe amen masimbinaɓe jeeyaɓe Mali ma France ma oni sallah jaam e deƴƴere na warta Mali ɗo non ɗum latto fay ko ɓoyata sago am kay yo heddade hakkunde moɗon yettinde golle ɗe jonnon non golle ɗe yarata wattu wari e am wifade to leydi am France.
sakiraɓe kumbite wiide lebbi sappo e jeegon ko ɓeɗo sorrasi en Barkane lonti serval ley sahal leydi meɗen ndi ndenno yoga e dunke en andanɓe kabaru ndenagu kolliti wiide golle mabɓe o ana wawi jattirede hono ɗum laatike golle pewɗo feso ko jaali e landi ɗi ko nayi e ley banggal kabaru walde notirtede Amsardine nde yedde agalli woni hoorejo muɗum yoga e ɗiɗo landi heɓanaka jabuji tenduniɗi ndenno ɓe kolliti wiide ko hani sagginde ko hani yuɓɓinde golleji ɗiɗe wattu joni o ɗum woni dokkodiral jungal pewgal waɗa hakkunde sorrasi en armé France kañum e sorrasi en leydi meɗen ndi ley wattu joni o nanno kanko Ousmane Korgne o dunke andanɗo kabaru ndenagu ley sahal leydi meɗen ndi keɗe ko haali e dow faccitago Mahamadou Samasekou.
ko Barkane tawa ɗo ko haɗɗi bonɗe reɓe heɓde sago mum en golleji kewɗi gaɗama ley sahal leydi Mali région Kidal en nokkuji goɗɗi ɗum ana holla wiide eɗen kani barkinde wargol opération Barkane ley sahel e Mali banggal haɓɓude yimɓele sattinɓe dina ɓe
fedde ansardinbe jama o ana yara dum hebbali lawol fes do be gonni ana anda hatta faa e be ngada bonandaji so gonga de do nok okay be mbasi jati sabi goto fuf ana andi wiide yimbe ansardin ana li region kidal wom biibe jati hono kohe kohen ansardin ana wara sato fa le wuro kidal dum ana holla wiide wonko suuda jama o wonko yimbe barkan andanibe yama barkan suudo gullida e mabbe sala e be keba sago mabbe no lati fuf kay eden baawi wiide onno ko kay hebay lawol fi
sakrabe kollite men ko woni mi jangoji modon do hello amen noddirtengo page Facebook Sidio Tamaningo
tamani
sakrabe kumpite wiide leyde gonde do keri leful sahingel ana wondi e fawndirde bawde mabbe faabe piya dabareji tendini di ko nayi e lebbal ngal denagu leful sahingel e mangal mudun fu nan no sorrasi ngabe Mali Burkina Faso Niger kanyun e Mauritanie ana wondi hokkundirde juude faabe piya dabareji tendini di ko nayi e lebbal ngal denagu leful sahingel e mangal mudun fu nan no kanko Marina Ashram o kumani do jubbindirde golleji hejo go kede ko hali e do facitango Ousmane Dikko
yodo keri leede de tafen wanda e miija amka yo hakkilantaku mojjo gondowo le region gawo o kerol heedi Niger pewtudum e region Tillaberi le leedi Niger yodo larwagol police en tan wanda wana soldatien yodo kerol gol wanda fewde e haybude dum yo Mali e Niger kaldata no gollirta dum o do projet leedi Japon bamata almusada mum ko yata fa e milioji tati dollar leedi Amerik imade yo rende fa sanne keri leede de e yim mu fa holar warta li sahel fu
en general
wakilu Japon gondo le leedi meden di o fabrique ko foti millionaji chapande joy kalisi sefa ko natata e le kaki dogotoroji dum woni hono mobile suudu dogotoro fayotoyade e kaki gineji gollirtedi le suudu dogotoro communautetedo jalakorba o denno bete hande be tongi talkur sariya wol kumaningol sellinde di do golleji kanko Bintou Dembélé o horejo fedde humanindo sellinde di do golleji kede ko hali e do facitango Mahamadou Samaseku
o do projet latto sababu suudu dogotoro jalakorba silimna yimbe no ha jalakorba yo dental gure noga etati hakke unya sappo e jetto yimbe nawtirto du suudu dogotoro kay goldir ka galano hen fey hande ka mido tajori sugulla mudun timmi yimbe jalakorba hakkilo mun beedan jottade bangal cellal kay kaki goldir du kesi njam cheni dam courant e mobile ambulance nati e juude min biyan albarka ambassade Japon fa han yo betinno jukitade dun sala minan rewbe e sukabe midan tulta yimbe jalakorba dun tinno jogoraade dun juude lobbo
propre intérêt
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sakirabe yewoyen ko woni e les région gaji meden di en puddiranto kuchalato be kolliti wiide laamu o kanyun e horebe diina ana wondi e fiidude dabareji naaji di e lay bangal yirwere ngalure kuchalande e mangal mudun fu nanno dun lati faada jahol komanda mabbe keso o lay laamu kuchala o le dawal makko gol nokku fuuto yotti o nantini kabaruji jam kanyun e deegere en jaran faatu tumbututobe kolliti wiide ko yaata baale chapande nay e jeenay ley laamu commune ngaji jeegon ley laamu tumbutu o woni ndokkaabe kaaki gollirde iwde e machine ngaji moto ngaji podoji ndiyan kanyun e wotoroji e ko nandi e mudun den ko foti million ngaji jetti kalisi sefa watta e ley majjun walde humaninde yirwere ley sahengel kanyun rondi almusadda majjun en gartiran faado sigasu dobe kolliti wiide ko yaata e million ngaji chapantati warta fa watte e ley mojjingol pont ley ngalure sigasu de den no golle majjun fuddi ton bete hande Moussa Mara hokka teddengal mudun walde humaninde yirwere sigasu de kanyun rondoto almusadda dido golleji en jaran faato burem tobe kolliti wiide yargol droguji e poddiji ana wondi hebde sembe fa sanne den no podde notirtede tramol de buri fu yarade ton den no sukabe kurbe goni be hakkilaji mun immi batte majjun sukabe be duubi mudun en barata hakkunde jetti kanyun e duubi sappo e joyi en timidan kabaruji meden di to segutobe kolliti wiide ko yaata yimbeele chapande jeego yon kumanibe dum woni denagu rewbeele kanyun e sukabe rewbe gondi to tondirde hakkilaji ila betaku o do kabaruji cellal worbe den no faada mudun yo renude rewbe sardi nyawuli lende suudu humanindu kabaru rewbe rondi almusadda dido golleji sakirabe do kadde ten hande e kabaruji meden di kapatanje ko yewtere meden de ana heddi